kuri mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yararangije umwiherero w'abategetsi bakuru wabera mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yabasabye kugira umuco wo kwiyorosha kuko avuga ko kwiremeza byonona ibintu kurusha ukubikiza. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu ijambo rye risoza umwiherero w'abategetsi bakuru mu Rwanda waberaga mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije abandi bategetsi bari muri uyu mwiherero ko bagomba kugira umuco ubaranga. Afatiye ku ngero z'ibihugu bya rutura byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame yavuze ko byinshi babishingiye ku muco wabo wo kwiyoroshya. Perezida Kagame nawe yasabye aba bategetsi kudakomeza kwiremereza. Perezida Kagame yaravuga ko hari abategetsi basura abaturage aho banyuze ibikorwa byose bigahagarara.
Bombe babwira muri bingeze hano ndabibona buri munsi urumunsi I feel like fighting. Nuwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo. Abantu birirwa babiruka nk'inyuma mugira nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokora ni iki. What is it? Nagira umbwira I feel of the importance of that. Nagira ubimbwira.
Muri aba bategetsi Perezida Kagame avuga ko birembereza nta n'umwe yigeze yerura mu mazina, ariko avuga ko hari n'abajya yihanangiriza kuri telefone.
Ku buryo hari n'abari hano nabwiye personally fata telefone nkamutelefone nkambwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya umunsi nzongera kubibona ari bizajya kurangira na gufayarinze barahari hano nimushaka n'amazina nayababwira ni benshi hano mumanuka mu ndege hariya ku airport Kanombe abapolisi bafite za ranks ba managers ba airline ba ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa police urashinzwe security wowe manager ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minister manutse mu ndege how umuco kiwa hehe urabagezeho urabakwiki.
Perezida Kagame yabwiye abo yita ko biremereza ko igihe babireka ntacyo bahomba.
Wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe igitakara kinje even at a personal level wumva watakaje iki ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe. Nge nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu kigira ikivamo gifite meaning kuri we no ku bandi ba.
Uretse kuba Perezida Kagame akomeza kuvuga ko biremereza bakarushaho kwica ibintu aho kubikiza, ntiyabuze no kugaragaza ko mu butegetsi bwe harimo abafatwa nk'abakidobya. Yabaye nk'uburira bwa Edouard Ngirente ministre w'intebe muri iyi manda ko azahura n'abantu nk'abo bamuha amabwiriza naho bidakwiye
cyangwa yajya gukora ikintu kubera ko afite amatwara mashya avuye ngo cisha make. Please don't accept it. Yes, uzabyangi.
Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yagaragaje ko hakiriho gukorera ku jisho ku bategetsi bamwe na bamwe baba bahugiye mu nyungu zabo bwite. Urugero atanga bitari ku nshuro ya mbere naho asura abaturage imihanda yari yarangiritse igakorwa vuba na bwangu.
Bujya gucya imihanda yose bayitunganyije inyerera rwose nkabaza ariko imihanda kutari bimeze bityo hashize imyaka icumi. Navuze ko nzaza hashize icyumweru kimwe. Mu cyumweru kimwe izo resources zabonetse gute kugira ngo bakore uwo muhanda kubera ko ngiye kunyuramo ku buryo zitabonetse muri ya myaka ishize ngo bahakore hamere haryo. Resources ziboneka zikora umuhanda ari uko perezida agiye gusura ahantu zivahe. Ndashaka kubabwira ko zitava mu president's office. Zigomba kuba zifite aho ziri n'ubundi zari zikwiye kuba zakoreshejwe no kugira ngo nabo baturage babone aho banyura.
Mu ijambo risoza uyu mwiherero ku nshuro ya 15 Perezida Kagame yaragarutse ku nsengero zibarirwa muri 700 zimaze gufungwa mu mujyi wa Kigali gusa. Arasanga uyu murundo w'insengero nta kindi zihatse uretse akajagari kuko avuga ko ahandi bigaragara bityo babiterwa n'umurengwe kandi bo bafite n'uburyo bwo gukumira ingaruka zaterwa n'ako kajagari. Aravuga ko gufunga izi nsengero ntaho bihuriye no kubangamira ubwisanzure.
Ne za bohorzi zitanga amazi nta nizo zifite 700 ashwe ikindi kintu cy'umusaruro tugereje kuri 700 muri ya mugi ni iki na amafactory turayafite aha ariko amadini 700 mwarinzwe no gufunga ubwo bivuze ngo nakajagari kajagari kabaho kubera uko system iteye ukwiriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nk'akariye kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye
uyu mwiherero ku nshuro ya 15 waruteraniyemo abategetsi bakuru bagera muri 300 Perezida Kagame ashima ibitekerezo batangiyemo bigamije iterambere ry'igihugu agakomeza kubasaba gushyira hamwe ku bindi byose yiyamiriza bidakosoka umunsi ku wundi nta gushidikanya ko igisubizo kiri mu biganza bye bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali